Baby, ndiwe yanga nyali, yo wala pafupi, ngakale kutali. Uma ndi waza, paditi vange chonchi, iwe ndi wala, gelu kuposa tochi. Timu ya chikondi, ine ndine kochi, katupika kokofewa, kuposa ntochi. Ukakala uzitziwa, iwe ndiwe wanga, kasi we ni weni, wapanti mapanga. Kokoza iwe, anatenga ntiti yanga, anka kukonda, mai yanga. Ndima ziwa tachokela tukutali, ndima ziwa kuti ndiwe yanga nyari.
Ine, unikone. Ndima wako ose, sasa ndisiye, mpoti ulingati nyali, 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 ulingati nyali, walitza mtima manga.
Bama vudo pantendele ndizakala nawe, bena palipose, ndizaenda nawe, china chili chose, ndizapanga nawe. Kuwana anga, uzakala mai. I promise baby, sindiza kusia. Tima wako inende, sindiza kuswela. I promise ine, sindiza gonda wina. Ndiwe weka tima wanga, unauwina. Iwe tima vana ngati jilo nindilime. Ndima funa iwe ndine, andu azavine. Ndiza mbili zomwe ine, umandilo njeza. Kodi ndizingati zomwe, unakwaniliza. Eya ndima ziwa kuti umandikondetseza. Ngati gemu suma funa, kundiluza. Umandi waza ukandi grila tupankono. Tiku yanda wezi wezi gati hono.
Ine unikone, nditima wako ose, saza ndisiye, mpoji huli ngati nyali, 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 huli ngati nyali, walitza mtima manga. Mpoji huli ngati nyali, 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 huli ngati nyali, walitza mtima manga. Kati wasanga ine, unikone, unikone, nditima wako ose, saza ndisiye. Mpoji huli ngati nyali.
Download great music from amat.unaux.com.